Lord, I pray. Lord, hear my prayer. Lord, I pray. Lord, hear my prayer. Lord, I pray. Hear my prayer. Lord, I pray. Lord, hear my prayer. Lord, I pray. Sebenzela ukutshintsha impilo yami, ufuna ukutshintsha isimo somndeni wami. Nami ngifuna ukuhamba ngemoto zami, nami ngifuna ukwakha izindlu zami. Nami ngifuna ukufeza iphupho lami, nami ngiphakamise igazi lami. Nkosi, ngicela uphendule umkhuleko wami. Amen. Amen.